Government ya Uganda egamba nti obwetaavu obw'amasomero mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo kaakano bweyongedde okuva ku masomero 35 ge balowooza okutuuka ku bwetaavu bw'amasomero 8 oluvannyuma lw'okutondebwa kwa gavumenti ez'ebitundu endala. Ministry y'ebyenjigiriza yali eteekateeka okwongera okuzimba amasomero, waakiri essomero lya primary limu mu buli Muluka n'erya secondary limu buli Ggombolola, kyokka ekiriwo kaakano oluvannyuma lw'okutondebwawo kwa gavumenti ez'ebitundu endala, omuwendo ogwasuubirwa okuzimbibwa gweyongedde okulinnya. Dr. Dennis Mujimba ayogerera ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo mu Uganda, agamba nti obwetaavu obw'okusembeza ebyenjigiriza bwongedde okugaziwa nga bagenda kuddamu okusisinkana abakwatibwako ensonga mu lukiiko lwa baminisita okuddamu okusaba ensimbi endala.
But as I told you in 2015, the target was around 325 sub-counties, but now that number has gone way over 800. But the geographical size of Uganda has not expanded, so we are still dealing with the same. But of course there will be progression dynamics, but what we've been guided by the first lady is that we shall first go by assuring that we have a public school by sub-county, public primary school parish before we go to create a second public school, secondary school for some coming. So we have to first do the 111.
Dr. Dennis Mujimba bwabuuziddwa ku nsonga y'okugabira abaana abawala akabonero akamu n'ekitundu mu kugenda mu matendekero aga waggulu ng'ate waliwo abalenzi masoso g'ebyalo abakyali obubi ennyo, agambye nti okunoonyereza kulaga nti abaana abawala abakyalina obwetaavu okukwasizibwako mu by'ensoma. Wabaddewo amaloboozi agawakanya eky'okugabira abaana abawala akabonero akamu n'ekitundu nti ng'ate abali mu masomero ag'amaanyi be baganyulwa ng'ate waliwo abalenzi mu byalo abandyetaaze nabo okukwasizibwako.
There is evidence. I think Makere University has done quite some research, and I believe other people. There are people who have done research on the impact of the 1.5 affirmative action points, but it is still very fragile. Remember, it is only helping the girl that has progressed or transitioned from secondary education into higher education. But the dropout of the girl child is still significant, and propose alternative only when we have enough evidence to say that things can be fixed. You'll be surprised if you remove it, how many girls will be able to join some of this program.